Siphile esikhathini sokuqaya kokukhulu la khona kupheka kuphakwe inxovungxovu exova inhliziyo la khona kusabalaliswa kwi-social media ubandlulo lobuhlanga nokufaka imiqondo engamampunge. Lokhu kuyinto esihlaba kabi empilweni zethu kulesikhathi ngaphezu kwesaphambilini. Angikubingelele phinda ngamukele futhi engosinefresh. Ngingusibono Bithi Ngema ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Kulolu kuphonsa ithawula kwezinye izikhathi la khona sibolo phoshoposho bamanga ededluswa kithi eteketiswa ebizwa ngokuthi iqiniso. Akuzama ukuqondisa abantu, zama ukuphawula amaphuzu okuyiwona wona. Akuzama ukwenza abantu bacabange ngokucacile ngowenhlakanipho kaNkulunkulu nangeqiniso. Ngiyakutshela basho ukugugula njengenhlabathi. Ini ngakube konisebevese bangenwa umsangano, yini le ngenza abantu bangizingele ngenxa nje yokubalula iqiniso eliyilo kusuka umhlaba wasekelwa omnyasho njalo. Futhi bese kuthi ekudideni kwengqondo yethu bese silingwa ngokulwa nomlilo ngomlilo, nathi sibabize ngoshova labo nathi abahamba besimemeza emaqeleni. Akulona iqiniso lelo? Kunini la khona ukumemezana omnyaqo ebhayele? Ikuphi la khona okwake kwasiza khona? Ungakwazi ukusho? Ngakho isikhathi sokukhunjuzwa namhlanje isikhathi sokuba uNkulunkulu angenelele ekuphenduleni kwethu kulo msangano obukeka ubamba umhlaba wonke wawuthi imfi esandleni. Eyokuqala kaPetru 3 verse 14 kuya ku-16. Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga, nibusisiwe. Ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki, kepha mngcoliseni uKristu abe yinkosi ey'nhliziyweni zenu. Nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza izathu kumbe isizathu sethembele kini, kodwa kube ngobumnene nangokwesaba nibe nonembezo omuhle, ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. Yebo, sizozingelwa ngenxa yokwenza okuhle okuyikho. Ungamangali, ungesabi. Okwakho qhubeka amehlo wathe njo kuJesu, futhi yebo nebala, hlala ukulungele ukutshela abantu kungani unethemba kuye. Kodwa futhi kulaleleke lokhu ingxenye esemqoka kakhulu, kodwa kube ngobumnene nangokwesaba. Angiwaphinde lawo mazwi, kodwa kube ngobumnene nangokwesaba. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-WhatsApp audio kwinombolo ethi 0677060077. Okwethu nje lindele ucingo lwakho, angiyiphinde 0677060077. Kungenjalo ngena kuwebsayithi yethu uthole okunye okuthe xaxa www.freshzulu.co.za.